Isaiah 26 verse 1. Ngalolo suku lesisihlabelelo siyakuhlatshelelwa ezweni lakwaJuda sokuthi umuzo namandla sinawo uyisimiselo insindiso ibe yisingange nezindonga. Verse 2. Vulana amasango kuba isizwe esilungileyo sigcina iqiniso singene. Verse 3. Inhliziyo eqinileyo uyayilinda ngokuthula okupheleleyo ngokuba yethemba kuwe. Verse 4. Thembani kuJehova kuze kube phakade ngokuba uJehova yebo Jehova uyidwala elinguna phakade. Verse 5. Ngokuba uthobisile ababehlezi phezulu umuzo ophakemeyo uyawubhidliza uyawubhidliza kuze kube semhlabathini awusondeze nasothulini. Verse 6. Unyawo luyakunyathela phansi izinyawo zabaswelayo izinyathelo zabampofu. Verse 7. Indlela abalungileyo iqondile umkhondo wabaqotho ulungile uyawenza ukuba ulingane. Verse 8. Yebo ezindleleni zezahlulelo zakho Jehova sikuhlalele umphefumulo uyalangazelela igama lakho nesikhumbuzo sakho. Verse 9. Ngomphefumulo wami ngikulangazelela ebusuku. Yebo ngumoya wami ophakathi kwami ngiyakufunisisa ngokuba lapho izahlulelo zakho zisemhlabeni abakhileyo bezwe bafunda ukulunga. Verse 10. Uma umube ephiwa umusa akafundi ukulunga ezweni lobuqotho uyakwenza ukonakala angaboni ukuphakama kukaJehova.
Verse 11. Jehova, isandla sakho siphakeme kepha kababoni, kodwa mababone ukushisekela kwakho abantu babe namahloni. Yebo, umlilo uyakuqeda izitha zakho.
Verse 12. Jehova uyakusimisela ukuthula ngokuba nayo yonke imisebenzi yethu senzelwe yona nguwe. Verse 13. Jehova Nkulunkulu wethu amanye amakhosi angaphandle kwakho asibusile kepha kuwena wedwa siyadumisa igama lakho. Verse 14. Abafileyo ababuyi baphile izithunza zibuye zivuke ngalokho wabahambela wabachitha wenza ukuba konke ukukhunjulwa kwabo kuphele. Verse 15. Wandisa isizwe Jehova wandisa isizwe wadunyiswa wanula yonke imkhawulo yezwe. Verse 16. Jehova bese kuhluphekeni bakuhambela bezethula ngemkhuleko lapho belanywa nguwe. Verse 17. Njengokhulelweyo osondela ukuba abelethe ezwiswa ubuhlungu saba njalo phambi kobuso bakho Jehova.
Verse 18. Sasikhulelwe sasinobuhlungu sabeletha kungathi umoya nje asenzanga insindiso emhlabeni nabayakwakha ezweni abasazalwa.
Verse 19. Kepha abafileyo bakho bayakubuye baphile izidumbu zabo zivuke. Phaphamani njabule ninenhlala othulini ngoba amazolo akho angamazolo okukhanya nomhlaba uyakubakhipha abafileyo. Verse 20. Wozani bantu bami ningene emakamereni enu nizivalele eminyango nicashe ngokuphazima kweso kuze kudlule ulaka. Verse 21. Ngoba bhekani uJehova uyaphuma endaweni yakhe ukuba ahambele ububa abakhile emhlabeni umhlaba uyakubonakalisa igazi lawo ungabe usabasibekela ababuleweyo babo.